naftada waxaan baan markaan sardayaha tumarka suntadayoon naftaydan ku siiyey sagalay hubqaadkiiyo suuradada waxaan baan markaan sardayaha tumarka suntadayoon naftaydan ku siiyey beerkiyo adalabta saaqo sasidiyo hilowgan saqda dhexe la toosa sadrigiyo beerkiyo adalabta saaqo sasidiyo hilowgan saqda dhexe la toosa calaf ku saaciday se seegi mayse jacaylkeenna sagaley ku barbaarisa maho weligaa siiteen labo calaf ku saaciday se seegi mayse jacaylkeenna sagaley ku barbaarisa maho kalsoonidu masaanka caashaqa kugu similisiisiyo nasiibka sugayso kasil kurimayne samirkiyo kalsoonidu masaanka caashaqa kugu similisiisiyo nasiibka sugayso kasil kurimayne sida sabirtalaanaan u sida jacaylko saacad waliba adigaan ku saacbutumaya sida sabirtalaanaan u sida jacaylko saacad waliba adigaan labo calaf ku saaciday se seegi mayse jacaylkeenna sagaley ku barbaarisa maho weligaa siiteen labo calaf ku saaciday se seegi mayse jacaylkeenna sagaley ku barbaarisa maho weligaa siiteen labo calaf ku saaciday se seegi mayse jacaylkeenna sagaley ku barbaarisa maho weligaa siiteen.